Absenbury.com. Super vibes.
Ndimuthokoze ambuye mulungu undiphatha ene moyo ine moyo ndawezi na moyo momwe ukomera
ngati zindinzale kana
ukagula malo kumanga nyumba ukagwanji kondi mama mama mama
ngati zindinzale kana
mukabereka ana kumawaona akukura
ngati zindinzale kana
Koma ambuye sikomo pondi pata inemo Chachikulu ndi moyo Sikuti ndiri nazo zonse zomwe ndi mafuna Koma ndiri ndi moyo Ambiri anafuna funa Hakana kalabe na omoyo Nde olo nditakala nazo inezo jepa Ndi makondwe rabe Ndi mutokoze Ambuye mulungu Pondi pata ine Moyo ine Ne moyo, 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 moyo. Ndikondwere ine ndi moyo. Tawizi na moyo simomwe uwa wiranzo. Zomwe na alaka laka ina angozita.
Angozita.
Zomwe na kupemberera ina sinangobwera. Koma mauwa mulungu amati. Muzonse amikani Nde ambuyezi kumumbo tipata ifemo Chachikulu ndi moyo Siku titiri nazo zonse zomwe timafuna Koma tiri ndi moyo Ambiri anafuna funa Haka nakalabe na omoyo Nde olo titakala nazo ifezo chepa Tikundwerebi Ndi utokoze Ambuye mulungu Ondi pata ine Moyo, 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 kunwere ine ndi moyo, de olo titakala nazo ifeso chepa, kunwere ebe, maka maka pukwe tikadani ndi moyo, kunwere ebe, moyo, 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 kunwere ine ndi moyo, moyo, moyo,
www.amadzambiri.com
Sikomo ndiri ndi moyo